The discipline of Māori weaponry was once in danger of becoming a forgotten art. However, in recent times, mauraka was seeing a revival in popularity.
He kaupapa whanaungatanga, ko teitanga, nā ngā wānanga, ngā whakangungu, he mea ka whakarauora I o mātou taonga tuku iho no ngā rā o mua. He tikanga I koha maunga atua a tūmatauinga, ko tūmatauinga te ato o te tangata, te ato o te riri, te pakanga. O reira, tēnei tētai koha ko koha mai kia mātou te hunga tangata, kia whakapakiri o mātou tinana, kia manaaki hoki tō mātou whānau.
Ururaia Ha'awarau is a kaiako of Mauraku in Kaitaia. His class consists of students of various ages, from as young as 12 years old to 40 plus years, both male and female.
I te wai te mata hau, tēnei kaupapa ki te kāngane, I uri mai tōku māma, ki tō mātou peka. Nō reira, aha ko tāne, aha ko wāhine kei te pai, aha ko te pakake o tōku māma, he ahua rima tukau ma iwa.
Students of Mauraku learn proprietary skills in self-discipline, self-confidence, leadership, history, and tikanga o te ao Māori.
He tino pai, hei whakarauora I tō mātou Māoritanga, te reo Māori, te reo rangatira, ngā ahotanga o te marae.
It's more than just a sport, like karate is a sport. You don't just go home and turn it off, you live it, you breathe it. You know, anything you can do to enhance it by learning your reo, by being, once you get this tipare, it means that you're a pau, you know, so your kaiako, who's on top of you, he makes sure you're running well, not just, you know, your physical and how you, you know, appear to be doing, but also in your personal life, how you're doing, how you're treating your family, how you're treating yourself, you know, are there drugs and alcohol involved, is your reo, are you becoming more immersed in your reo, because you can't keep climbing the ranks of te wharetū tāua without being a pau.
I whakarite o mātou tūpuna mō rātou anō. Nō reira, mehe mehe pai mō mātou tūpuna, he pai mō mātou hoki.